Ame domina iko bi bingani wale bi ka cha segu mara kono araba don ka ben mekalo kletan ka duguje alamsa don mekalo kletan ani kelen samba fla ani mukan sabala jala wale kala ye frinka ke nyono dugu kono ka nyeshi nyono kasubon ani gendarmerie ma ni wale bekera wati kelen segu ni nyono franje be kilometre kime boyan kula chefni tabado ka fola ni frika wale damne na shunege kanye kelen wati kase nege kanye nani wati ma wa frinka wale imbela jelenkera wati kelena aka fola ni wale kebaw kun haglina ye ka dankareke kasubona wasa kasuladun labla ufana de ato e frinka wale ke kanyeshi gendarmerie ma olukana sika u banameni unini wale che comité consultatif mimenyono o mado ka fola chefini tabaw ka wulika jo telera kusebe wasa ka fusire ni frinka wale la nyono kuna foni dila do fana ka fola mime kasubon masudala ale ajira ka fo mali surasu sira ka lakana ani basigi lana nyono dugu kono ninga nyono karanga daw shwa wasa ka keskelu ke mimato tekebeda bingani wale tiklama kufole nununka mashi nimato ni bingani wale la nga madamado koni onu banana shire uka fola shire dofana ya jira kafo koni shukelena bingani wale ware okara nyono kinwarela mime wale ko soro wale nobe munipe psiraka o bingani wale kera sababu ye ka mali chefini taba ma kele mbwone anina anika bumanchi wale tiklama matani nani bwone unina ko single nkari ote nakantama bali jeni albert veo wabamara tokola kabo sigu.